baby, my baby, hold on now.
Poppy Nation.
Usiku kucha misilani, moyo wangu nende mbio. Penzi umekwenda mbali, kutakucha mikilio. Japo tusi afadhali, nitukane mimenzio. Ili nikae, nijue, bado mzima wewe. Rudi kwangu mkimbie, achana naye wena mie. Asikufanye weulie. I wanna put ring on your finger. Would you be my wife? Nada, nada, would you be my wife? Nada, nada, would you be my wife? Nada, nada,
endure every day.
Nada, nada,
endure TPK.
Nada, nada,
penzi every day.
Nada, 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 nada. Nataka halalisha, ili leo uwe wangu wa maisha. Leo, wengi wanabisha, nikisema me love. Oh, na, na, na. Nataka hakikisha, ndani ya moyo wangu na kurudisha. Leo, wengi wanabisha. But baby, wanna give you all my love. Rudi kwangu mkimbie. Achana naye wena mie. I wanna put ring on your finger. Would you be my wife? Nada, nada, would you be my wife? Nada, nada, would you be my wife? Nada, nada,
endure every day.
Nada, nada,
endure TPK.
Nada, nana,
penzi every day.
Nana, 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 nana.